senantolantako k'u kan kulo kari novanbre kalo tile fɔlɔ san 2020 mali binna marɔk ɲɛkɔrɔ mali ni kanankolo marɔk celu kelen badenya senantolanta ɲɔgɔndan don min tana stade general seni kuncɛ la ɲaami nigɛr jamana kan a be don championnat d'afrique des nations chad cameroun san wɛrɛ 2021 labɛnni hukumu kɔnɔ ka kɔn kunu mali ni marɔk ka badenya senantolanta ɲɔgɔndan ɲɛ mali ni nigɛr ye filani bin kɛ simasesi la celu kelen kelen o ɲɔgɔndan tana alamisa tɛmɛnen ɔktɔbre kalo tile 29 san 2020 a tana stade general seni kuncɛ la ɲaami ka segin ka na mali la sini tarata novanbre kalo tile 3 san 2020 mali ekipe national senior n'o ye cɛ kɔrɔbalenw ye minw benaw ni yɔrɔ ta kan kamerun 2022 o eliminatɔr tile 3nan ani tile 4nan ɲɔgɔndanw na dege karamɔgɔ mohamɛd magasuba ale bena olu tɔgɔ di a be kɛ mali senantolantan federasiɔn jabala la bamakɔ nɛgɛ 11 waati kan eliminatoire cameroun 2022 tile 3nan ni tile 4nan be tan novanbre kalo ɲi kɔnɔna na novanbre kalo ɲi tile 13 nata mali ni namibi be ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ o ɲɔgɔndan be don kan eliminatoire cameroun 2022 tile 3nan hukumu kɔnɔ tile 4 o kofɛ novanbre kalo tile 17 namibi ale ni mali be ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔndan be tan namibi jamana kan a be don kan eliminatoire cameroun 2022 tile 4nan hukumu kɔnɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka tarawurekala selido